mengi yaliyonipata. Penzi nikikuelezea oho, hata utanihurumia mimi wako. Penzi we, nitazamie penzi wangu we, nashindwa kutwa bila kula oho, nalala chini bila shuka mimi wako. Penzi we, mengi yaliyonipata, shuka matatizo, safari yangu ni adabu, ni adabu, kulala chini bila shuka matatizo.
Wangu we, wewe uwangu we,